push Africa condition, girl.
Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme, dipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location, niso get, nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai.